We will play that song just after our uwi with Amber Kareen, who's the koia I mahi e I tēnei mahi tino a tāhua, ko te kaupapa nei, ko te kaupapa a kōpū. Nā reira, she's the director, and she's kindly come on to have a paku kōrero with us. She's got to carry on and do some other mahi, but we'll try have a kōrero with her for as long as possible. I te mea, hea nei ki te kōrero a ki aia e pāna ki ona ke whiako mo tēnei kaupapa. Hea te kaupapa i te tuatahi. Engari, e tino hea nei ki te kōrero hea ona nei whakaro e pāna ki ngā kōrero e kōrero e tahi o ngā o rātau e mataki ana i tēnei mea kōpū. Nā rei, she's on the line with us at the moment. Tēnā koe, Amber.
Tēnā koe, kei te ha.
Rawe, rawe. Ake nei pia kāre, I just remember now, kua taka te kapa, kāre anō kia mōhi o koe ko waiau. Engari, kua tūtaki mā, kē ahau i ā koe i roto i ngā akoranga ki te taha o i tō Makau, i tō Huarangatira. Ake i roto i tōna krahe o te tonga.
Tonga koe, no,
ai, koe
no te tinakitanga no te tonga. Oh, we he koe
te take. Ahua tautohe. Koea, koea, tautohe mata i ngā wā katoa. Ano pono, kai reira te ka whawhai tonu mana, Jakes. Ka pai e hoa. Well, tēnā koe, ngā mihi nui tēnei kia koe i tō tāinga mai runga i tēnei hōtaka. Nā reira, i mua i tō mata nei kōrero e pānaki e tahi o ngā kōrero mō rātou e mātaki kē i tēnei kaupapa. E tāne koe ki te kōrero, kia mātou pāna ki a kōpū, hea tēnei kaupapa, hea te orokohanga o te kaupapa nei?
Oh, ka pai. Ko te kaupapa a kōpū, he whakāri tēnei, he whakāri nā tuakoe ohia i tuhi. Engari, he mea waihanga no tētahi whānau o wahine. Tētahi whānau o ngā wahine o kōpū, etahi kai whakāre. Hoki ki etahi tāne, ko Tainui Tuki waho etahi, etahi atu designers meki, i hangai tēnei whakāre. He kōrero mō te wahine, mō ngā wahine Māori, ngā wheako o te wahine Māori i tēnei wā. Hea hanga ngā mea kaimua i o rātou aroaro, hea hanga mea tino taumaha, ngā mea pai ki a rātou, ngā mea pārekareka ki a rātou i ētahi wā, hea hanga mea taumaha kei runga i o rātou pakahiwi. Ai, koera te kaupapa o kōpū. And we've been developing it mō ngā tau e rua pea. Yeah, 2 years now we've been developing it. And so it's just taken the stage i tērā pō mere.
Mīharo, e hia nei ki te kōrero e pāna ki te tū i te rā mere. Engari, mua i tēnei, hia nei ki te kōrero e pāna ki te āhua o te whakāri nei. I te mea i rongo au, kei reira te whakahihi, e te hari, kei reira e tahi kaupapa, ui kīpea. Nā reire, kōrero kia mātai pāna ki te rā.
He mea tino hari, tino koa, tino nōti, he mea tino nōti. Tēnei whakāre, he kōrero, you know, like e whai ana ngā papuai o ngā nannies, ngā naughty nannies, no te kauta. That's what we're doing with this whakāre. So he mea pārekareka, he mea katakata ki ngā tāngata katoa. Ai etahi wā, ahi āhua ikimoki, āhua huiki nā te mea i tai mai etahi o ngā whānau, ngā nenis, ngā matua keke o ngā wahine. Kōrero ia mō ngā whiako i te mahi ai, i kō rā tōna matua keke, it's like awkward as fun,
pono.
Funny.
Pono, i te mea e ai ki etahi o ngā kōrero, ngā kōrero i roto i tēnei whakāri, kāre anō kia kōrero te nuinga o mātou e pāna ki etahi, ake nei pia ko te ai te kaupapa, engari mena ka kōrero koe e pāna ki te ai, ki te taha o ki mua, i mua, i o mātua, pono te kōrero, uiki rawa te, engari e ai ki tō kōrero e pāna ki te āhua o te whakāhua nei, whakāri nei is Māori ake te āhua, Māori ake te kōrero. Māori
ake te ahua. I tērā tau, ia tāua e ako ana ki te pinakitanga, i mātakitaki, tātou i tērā, tērā hōtaka, tērā kōrero nā tā timoti, mō ngā waiata o te kuia. Ngā kōrero a ngā kuia mō te mahi ai. Hei tāna, kua mimiti ngā ira kōrero i roto i te ao Māori nā te, nā te whakamātea, nā te pēhitango ngā hāhi. Engari, he mea Māori ake tērā e rā kōrero, o te mahi ai, o ngā, te oroko hanga o tātou katoa.
Mm.
Yeah, he mea Māori ake e rā kōrero. Me whakato e rā whakaro ki ngā wahine, ki ngā tangata Māori katoa. Kia normalise me ki e rā kōrero, yeah. Hei ahanga whakamāo te Pākehā.
Ko ia, miharo, pono te kōrero. Nā reira, atu i ngā mātua o rātou e tū i ki runga i tā tāmira. E rongo koe i ngā kōrero, from those who were there on the first night or the first couple of nights, hea ngā kōrero o rātou e mātaki ana i tēnei i te whakaari nei?
We've been really, really blessed to have such beautiful feedback. We had the acting Prime Minister there who had a great time. Hei tāna, he mea miharo, he mea katakata te whakaari. Something that we really like hearing though is from wahine and tāne saying, oh, I saw myself on that stage, or my nan, or, tuahine, or, my aunties, I saw them on that stage and, oh, it's amazing. People feeling really empowered, Ka whakamana ia rātou. It's a really, really wonderful thing to feel.
A tāhua tērā, and kei te moe au ko tērā i tahi o ngā pau, i tahi o ngā hiahia mō tēnei whakaari kia akini pia poho kereru mātou ngā wahine. Ai. Me nā ka mataki mātou i te whakaari nei. And I'm going to go watch it on Saturday.
Yeah, no mai, haramai. Oh,
yeah, I've got the Saturday ticket. I got it wrong. I was supposed to go this Saturday, but my brain clicked the next Saturday. But kei te pai. Pai noa, because I'm assuming it's the last couple of shows. Nā reira.
Tatapau ngā tikiti mo te hatarei, mo te rātapu hoki. Tatapau ngā tikiti katoa, actually. So, people need to get in quick to be able to see it, because they're really filling up, particularly in the weekend. But we've still got some tickets available around the Tuesday, Wednesday, Thursday, but the tickets are selling really fast for the weekend. So yeah, get in there.
Ai, tika tau. And so on that, where can people go to get those tickets?
Cool. Come to our website, www.tepotheatre.nz. And you'll see that whakaari, and you can learn more about Te Pou Theatre. He whare whakaari kaupapa Māori tēnei. So if you haven't come to Te Pou before, take a look at the information we've got, other whakaari that we're sharing as well. It'll be awesome to have your listeners know, haramai ki te whare. Ki tō tātou whare whakaari.
Ka pai e hua mai. I know you probably got to carry on. Your fellas, you got a show tonight, ne?
We got a show. Our pōpō, the girls get a rest tonight. They're very lucky. They get to have a rest, but
lovely.
Yeah, no rest for the wicked, for the director and producer. So,
ka pai then. We'll let you carry on with your mahi, but miharo e hua. Pai te rongo i te kaupapa nei. And from what I've seen, it looks like people are excited about it and this particular content and how you've delivered it. But also I saw that there was a little bit of a cameo by Pere Wehongi. Kei te tika tira.
Kei te tika, because we have a section, he wahanga o tēnei whakaari, he wahanga karaoke, ka wātea te mic, o etahi ki te haramai ki te waiata, and girls do backup singing, and so we don't know if anyone's going to show up,
sometimes it takes a while for someone to actually walk down and do it, but that's this wahi is there. And then whenever I saw that Pere was in the audience, they got peer pressured into getting up, but they were amazing. We're so lucky.
E tāianea ki te tuwhiti a te kare kore ko ia te tino tangata, e tāianei te tiki te mic. And then karawhina, pono. Well,
yeah.
Ka pai e hua. Well, tēnā koe, thank you so much for coming on with us. And
no worries.
We'll definitely come and see you on Saturday. Engari koutou mamenei hea koutou a ki te haere kia tere. Tatania ko pau te ngā tīkiti mo te wiki nei. Engari kei reira tonu e tahi tīkiti mo te wiki nei. Engari kia tere. E menei hea koutou ki te haere ki tērā haere mārunga i te website nei mo te pau. E ka kita koutou ngā tikiti mo tērā. Engari, ai, tuku mihi tēnei ki a koe, Amber. Tēnā koe.
Tēnā koe.
Amber Curran there, the director of Kōpū. No rest for the wicked. She's got to get back into the mahi. But tino wai maari e mātou I tau mai e I tēnei ahi ki te kōrero ki a mātou. Cause one, we called her late. Three, I got the wrong number. We were calling some matua. And I was trying to say, no, you gave the number. Of course she's there. Having a debate with someone who was adamant he didn't know an Amber. Anyway, ka pai. That's us. Mō tēnei wahanga. Don't forget to go on to Te Pou, the Te Pou website, theatre, I believe, to make sure you get those tickets. And of course, they've got other kaupapa going on as well. So make sure you get on to that and support those kaupapa. I te mea nui ngā Māori ki reira, nui ngā kaupapa whakaro, wera mea katoa o tātou o ngai Māori, o te mātauranga Māori. So make sure you track onto that. Amber Curran, director of Kōpū. Here on Manatawa, Radio Wāte's Drive Show. It's 35 minutes past four, and we're going to go away for the English news, and we'll be right back after the news and a waiata. Nā reira e hoa mā. Are are mai koutou ki e nei karere. Ko moe awa tamanui France and tēnei, and this is your Wāte News. Just over 70% of Māori have put in their census forms, and Stats NZ Māori Census Director Atawhai Tibble says the department is pushing to increase that before the close off at the end of June. There are still workers on the ground in areas hit by Cyclone Gabrielle, which delayed the start of the census in the far north, Te Rāwhiti and Hawke's Bay. People can still get help filling in forms by calling the 0800 Census Helpline. That's 0800 236 787. Go to the census.govt.nz website or attend a census support event organised by community organisations or employers. Mr Tibble says he's pleased 7 out of 10 Māori have completed their forms.
They've done what's been asked of them, and their communities will benefit from information that they give. In terms of the 260,000 left, we still have until the end of June, and we're really pushing hard to make sure that people can fill their forms in online, so we'll still be advertising and we're still having a bit of a push in some of the areas.
Atawhai Tibble says Stats NZ is working with Whānau Ora for an extra push in Tāmaki Makaurau. A mental health educator for parental anxiety and depression, Aotearoa, says the health system is dropping the ball on the single largest cause of maternity death in this country. Joanne Tainer says suicide accounts for most maternal deaths, and over 57% of those deaths are wahine Māori. She says report after report has highlighted the problems, but